ZWAP.com.
Say, Mola Baba, Swella Bati, Vatela, Swataminda. Say, Mola Baba, Swella Bati, Vatela, Swataminda. Say, Niva Fan and Ungana, Catinkaila, Swataminda. Ungaza Wutina Liganinza, Mentelenuke, Gentalelo Palui. Ungaza Wutina Liganinza, Velenuke, Gentalelo Palui. Kazo uti nani genangzama na fele nankeche na sale lopalwe Kusayi boba fana ba mkala Patpatela sata minda Inati nizo sibamba nishayi ngani Inati nizo sibamba nishayi ngani No money, love and our banks are visa, for any figure. No money, love and our
Nangalini, kosi okolo kule. Uba ando figa.
Insinga bayithwala labo khulu. Angazi ngoba ngimncanyanyana nasemzimbeni kanti kwabuye kwenzakala. Ekhoni, ekhoni. Ubalo dula. Umzulu wamzumbe loka. Imbetha abantu isimangaliso kulaba baphila ngosatha. Athi zimbili ziziva yonke ikanyamba yiqile likhotha emhlane ngokuphila ba. Ilo mkhobo stambo. Ilo mkhobo nekhala. Abantu abavimba ngapha waphuma ngapha. Bantu bavimba ngapha waphuma ngapha. Bathebe jika bawuthuma bathe uyonzakala. Wabika indlala. Bawuphakela wadla wasutha amaqadwa babuka amehlweni wanika inikhanda wathi. Angisayisijalo-ke mina lapho sengisuthi phinde. Hayi khulu ukuthi ukukukukukuku. Hambi olwane. Hambi olwane. Hamba moya omubi. Sazokhuluma mfana ukuthi uhani noma uleven. Hayi bafana bakithi angikhulumi kakhulu mina sangimile khona la. Ake ngithi nje. We JJ. Bebebe ngamahlalela. Ngemuza manqekuza phansi emsiko 60% ukokazuma lo. Sepha amasafana lasefulwa. Liyathinta madoda ikhetha lapha liyamponyozisa. Bathi libomvu ibhulu libomvu ikhaladi. Usibindolo ubokahlokwane ebhekuveni. Hayi man mfana ngithi mandla lapho kuwe mfana. Don't call skipper asambe wendoda sekuphelile. Ebese kuba ubaby face indoda edlala ama-drums. Awu khabazela ndoda isiyoda abana kusasaka we maqoni akhiya.
Petis pa magangshale Ana petis pa magangshale Wo petin duka gangshale Wo petin duka gangshale
Zwap.com